kuririmba umbusa na imikande danyo sulontawanya uzuko sajiro diya nekwe kibicha nerezu za nawe siku kutamba kwe kibicha you are my dali mama tamili you are my dali mkubia kubia nga mama dali nalwa kachai koka uma fuka 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 bilika nawe tutawanya nalwa tanumia ikumi safuna hukunda buzibu hebi tutori ikweka time uzibu time weno zibu nalupa masati gange tonumia time weno zibu hebi tutori ikweka time uzibu hukunda uzibu balini na transport kwa kuwa naru hukunda wangi nebi seda bimala naru na yeti chavo nyabu nyom na kuwawi nyene kujanju na weje shira kwela nalto ni machfi tonyi machfi tonyi machfi nalto ni machfi nalto gala kabadanga temweni machfi mbakuri jena leka mwali mwechi fui sote nyini bukadeu mkoto nyweza zamanyi manji gwali kau maidi goli walo leu jagala sulenga kau mbikona jow naruto nyima obunda buzibu obunda buzibu hebi ntutobi kweka time muzibu